dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ikibazo cy'abahinzi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa watembereye mu turere tunyuranye tw'iyo ntara areba uko ikibazo cyo guhinga gusarura no kugurisha ibirayi byifashe muri iyo ntara.
Tubifurije amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndetse na gahunda z'ijwi rya Amerika muri rusange. Ni Eric bagira ubusa Kigali mu Rwanda basuhuza ikiganiro cya none turagiharira umurundo w'ibibazo biri mu gihingwa cy'ibirayi. By'umwihariko abahinzi b'ibirayi mu burengerazuba n'amajyaruguru y'u Rwanda barataka ko bibapfira ubusa kandi babihinga bibagoye. Byabaye ngombwa ko n'ubutegetsi bwinjira muri ibi birayi butegeka ibiciro abahinzi b'ibirayi bagomba kugurishaho. Mu gukora ibyo ubutegetsi buvuga ko bugamije kurengera umuhinzi kugira ngo adahomba. Ese ku muhinzi we bivuze iki? Igisubizo kiri muri dusangire ijambo. Turaho ijambo abaturage bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubutegetsi bwategetse ko ikiro cy'ibirayi cyagura amafaranga 135 agahabwa umuhinzi. Ese niko kuri kw'ibirayi? Guma hafi y'inyakira amajwi yawe. Kubera uburyo ibirayi bisigaye bifatwa mu majyaruguru y'u Rwanda, ubu ngo kubona ubyikoreye nta burenganzira afite birarutwa no kubona uwikoreye Kanyanga. Kujya gukura ibirayi ku muhinzi birasaba kuba afite uruhushya rw'ubutegetsi. Kuri benshi byaboreye mu nzu, ijwi rya Amerika irabajyana hafatwa nk'ibimoteri by'ibirayi. Kuba ubutegetsi bwarashyizeho amategeko agenga ibirayi se ahubwo abahinzi bagasanga byararushijeho kuba bibi bizarangira bite? Ibyifuzo byabo se byo ni ibihe? Ni muri dusangire ijambo. Nibute ko mu minsi yashize ubutegetsi bwakunze gufata bamwe bukabahana bihanukiriye bazira ko bacuruza ibirayi mu buryo bunyuranije n'amabwiriza n'amategeko. Ku butegetsi ariko ibiciro by'ibirayi byo birubahirizwa. Uku niko Bwana Vincent Munyeshyaka, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi, yabwiye ijwi rya Amerika kuri mikoro ya Claude Ganza mu Nyamagana.
Biriya biciro byashyizweho ku bwumvikane bw'inzego zose, ari abahinzi, ari abacuruzi, ndetse natwe ku rwego rwa Leta n'uturere tubagira inama. Ikigaragara rero ntabwo ari ikibazo uvuga ngo gikemuka umunsi umwe, turimo kubikurikira, twashyizeho ingamba zo gukurikirana, kandi icyo turimo kubona ni uko turi kubona ibintu bibiri. Icya mbere, kuri bira birayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe cyane cyane mu masoko y'i Kigali igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa. Uko bigenda bihinduka ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko, Kimisagara, hariya Nyabugogo, birimo kugenda rwose bikegera ibiciro kwa kundi tubyifuza. Ariko ikindi cya kabiri tubona kuri bira birayi bindi bikunze kugira ibara by'umweru, bigaragara ko byeza ari byinshi cyane ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro. Ariko ingamba dufite zo nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza, kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije. Nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa. Icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze, bumuha amafaranga. Icyo dushaka ni uko umucuruzi ubigiyemo nawe yunguka ataryamiye umuhinzi. Ikindi dushaka ni uko amakusanyirizo y'ibirayi ubungubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayo akunguka. Ndetse n'ikindi dushaka nuko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko icya mbere abibona, ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane. Birimo kugaragara rero ko nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400-350 ntago bigihari. Ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo. Turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho, ariko ntabwo bibuza n'ibindi bibazo birimo. Niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite. Mu bikibazo bafite barimo kumbwira tugomba gushakira igisubizo ni uko umusaruro mu murima uracyari mwinshi, bakeneye ko nawo wasarurwa ugacuruzwa tukabafasha kureba yuko amasoko yaboneka. Izo ngamba rero nizo turimo no gukomeza kwegera abaturage.
Ese ibivugwa n'ubutegetsi birahurira he n'amarira y'abahinzi? Ijwi rya Amerika yahuye n'umwe mu bahinzi maze adutambageza twerekeza mu mirima ya dutekererezaga gahinda bafite.
Tangira umbwire amateka y'ibirayi.
Imbuto y'umuntu twe twageze kuri 500. Tumaze kwigura kuri 500 turahinga. Kandi hari nubwo wabagufite n'umurima ukaba wajya ku muntu ukikubita nko ahantu ti mu mpereza nk'amafaranga mu nguzo ngiye guhinga ibimoni n'ibizera nzakora iki. Bizabishura wenda n'ibizaba biri kugurika neza. Ibimondo abantu benshi aho byereye bigura 30. Bimaze kugura 30 turongera tuba nk'abavuze ngo twebe ibimondo reka tubireke mu mirima. Imigozi zirumba. Imigozi zimaze kuma aho turi kuvuga ngo ndabizurira. Minisitiri araza aravuga ati nta muntu n'umwe ugomba kugura ibimondo atishe ku mafaranga 135 mu rwego rwo kurengera umuhinzi. Muri uko kuza kurengera umuhinzi ibya minisitiri bisa nk'aho nta kintu byatumariye. Turavuga tuti rero cyo gukora ibimondi biduhezeho byaboreye mu mirima.
Ibimondi uravuga ibirayi?
Ni ibirayi. Babaga baguze ibimondi nibyo ndi kwita ibirayi kuri 70 byibuze cyangwa wenda kuri 80 bakagenda ba bantu bashyizeho amashyirahamwe bakabasinyira ku 135 babesha mbo ba bantu bagira mu nzu bati bimondi mubikuye kugira mubahereze rya tegeko ryande rya minisitiri bati ibimondi mwaguze kuri angahe ati ni kuri 135 baza kureba mu baturage bakaza tugasanga tukabwiza ukuri mo hano nta bimondi byari byigera byiro ngo bigere no ku 100 biracyari kuri 70 80 turahubwira none ko muri kutubungamira nkatwe. Umuntu nimba yari afite deni uzamubuza gushora imyaka ze yaraziguriye. Uri kumva bati ntibabahereze ku giciro cyo turi kubasaba.
Mwe mwamusaba nk'igiciro cyangahe?
Twewe ugereranyije nk'agaciro k'umuhinzi tuba dushaka nko ku 100 byibuze na 50 cyangwa ni 135 nk'uko minisitiri yabivuze. Ariko noneho abantu banze kumva ibyo tukoze iki ibyo dukeneye ubu bantu benshi ibibina abantu bagiye mu bibina ndakeko amashyirahamwe
yego
bagiye baguzamo amafaranga benshi wari uzi ko bari kwenda guteza imirima zabo burundu kubera babuze ayo kwishyura. Umuntu uragenda ukamwishyuza ngo none ko naguhaye udufaranga wanyishyura ati wapi ibimondo ngibi nibyo nari nzakwishyuramo none dore byamezeho. Ubwo tukareba iki kibazo twagikorera nk'iki barangije i Kigali nta muntu wemewe kujyana ibimondo ubu huye n'umuntu ku mutwe ajyanye ibimondo niho yaba ari kubijyana ari kwihisha agiye kubigurisha.
Gute agenda yihisha kandi biraya ari ikiribwa ntabwo ari kanyanga si fraude kubera iki yihisha?
Agomba kwihisha kubera ko nimba bamufashe baramubwira ngo ibimondo biguzehe ubivanye kwande ubiguze kurangahe kandi wakagombye kujya ku kusanyirizo ku bantu bashinzwe kugura ibimondo mbese muri rusange niho wakagombye kuja bakakugurisha bakaguha icyemezo yuko ubiguze ku giciro iki n'iki. Kandi noneho wa muntu w'umucuruzi ntabwo aremera kwishyura ya mafaranga 135 kuko nabigeze i Kigali nta muntu uri kuza kumuha ayo mafaranga rwose. Ubwo niyo mpamvu ubona umuntu tuzamukana ari kugenda arimo kwihisha akwihishahisha.
Ufashe ibirayi urabihinze bibaye aho kujya kubigurisha wihishahisha ibyo bivuze iki?
Ntabwo mbizi kubera yuko mbere waburaga ibimondi wabihinga bya bintu byo nakubwiye warafashe akadeni ku muntu ukavuga uti ngewe ibimondi ndabizi bizera biri ku giciro runaka cyo nifuza nzahita mbona amahe ko kwishyura ntugire ikibazo umuntu akaguha amafaranga adakora iki atitangiye. Bigeze naho ubu mu makarite y'iwacu nta muntu utari nk'amadeni akora kubwira ati ngewe n'ibimondi nenzagurisha ndakwishyuramo none ngo ibi byandatiyeho ubwo bikorera iki? Mu rwego rwo kuvuga ngo minisitiri yashatse kutuvuganira ariko nabyo byatugezeho ingaruka byatugumyeho ibimondi mu mirima abantu benshi bari gutinya kubikura bati sindi gukura ibimondi kandi ni ibyanje bashobora kumfunga kandi ari ibyanje.
Urakura ibirayi byawe bakagufunga gute? Ntabwo byumvikana.
Birumvikana kubera ko ni itegeko bashyizeho bati mwewe nta muntu n'umwe ugomba gukora iki kugurisha ibimondo bari kubahenda twabibonye none mugendere kuki giciro uzakibaha azace kuri kusanyiriza bamuje papuro tukibonde imodoka ikigari hajaga ibimondo muhinzi yari hingaga akavuga ati ngiye nzipakirira imodoka nyijanira ikigari nyigurishiriza akabona umuntu azamuje nk'ibi bitanga byuri kureba ukumva yaje kari kugura imirima buri munsi ariwo wapakiye imondo yabajanye hehe yabyijaniye ikigari
muri rusange wowe urambwira uti umuhinzi niba yavunitse agira uburenganzira bwe kubirayi
niko bimeze wenda muri rusange cyo ndikubwira ubwo ngo ntangiye kubabona wenda nk'icyo twe twifuza nk'umuhinzi umurima ni urwawe imbuto ni iyawe sibyo none urahendahenda abantu ko mfite ibimonde mwareka nkajya kubigurisha bati ntidushaka kikunze baguhaye ku ijana nangahe na 35
kandi dukorane n'aba ngabo nimba byashoboka ndabaza
n'abahinzi mwaramutse abagabo amakuru murakomeye
mwaramutse
nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika narindi na mugenzi wanyu twari tugenda tuvuga kuri gahunda y'ubuhinzi ariko by'umwihariko ubuhinzi bw'ibirayi ntekerezaga ibibazo birimo ambwira ko ibirayi byabaratiyeho ngo kuba ufite ikirayi ni nko kuba ufite kanyanga
nanga na kanyanga
kwanza ibirayi byo kubera byareze ariko noneho ikibazo nuko umuhinzi ajyana abaguzi mu birayi bye afite ikibazo ngo akemure nk'umwenda runaka arimo noneho ugasanga bari kumufata
bande bamufata
nyine abamufata ni inkera gutabara nizo zimufata sasa harimo nk'abo kwa Mutabazi ejo birewe biruka kundura uburezi zikurebe zibijyana hano mu gahunga uzazi kubafata zikabibaka sinibaza niba ari kanyanga ubwo kanyanga yo ntabwo bakiga nkuko bayiga ibirayi
biraterwa n'ikirira aho ngaho
ikibitera ntabwo nkizi ibirayi mbere babigurishaga ku 130 ariko ubu ngubu igiciro cyaramanutse amenshi ni 70 kubera gutuma ibirayi batabigura nawe niba ubyejeje ari ibyawe bakavuga ngo ntabwo uri bubikure kandi mu kubihinga ntibagufashije kugira gute kubihinga ikirumva ni ikibazo nese mugira ngo tuzabishyire
igihe cyabyo cyo kurenga iyo kigeze ameza nibirabura iyo bitabuze bikaba ibitiri none muragira ngo bizaheremo bibege bise uzabikure ubishyire mu nzu bibore nta yindi nyungu kandi inyungu yari iyo kugira kubona nk'ako gafaranga kakiyambishaho kumva si ingorane dufite
noneho iyo muvuze muti wowe urajya gukura ibirayi bakagufata kugira ngo ubashe ko wagurisha ku giciro runaka ku bwanyu nkayo wumva wagurisha ku giciro nkangana
amake dukurikije n'ifumbire nini n'abakozi tuba twarakoresheje tubonye nko kurya 5 byaba ari byiza ariko nawe ntigaboneka niyo bavuze ngo barakugurira ugasanga biheze ku muhanda wongeye ushyiraho abakozi bajyana mu rugo kwa kujyana mu rugo ejo ukongera ugashyiraho abakozi bakarobanuramo ibyaboze ukumva ni igihombo nayo 70 nayo bavuga n'uvuze ngo aradutanze kugira ngo bitamuboreraho ugasanga n'ubundi tuguze nayo bari kumutangira ngo imibiki n'ibiri byashitse urumva ni ikibazo dufite
twebwe ubutegetsi iyo tuganira nabwo butubwira ko ikirayi kugira ngo kive hano mu murima i Musanze na Burera gihagaze ku kiro amafaranga 135 nibyo mutubwize ukuri
ye ibyo ntibabivuga babivuga mu nkuru twende tubibona iyo batubibona ubu ntabwo tuba tufite agahinda kubona nageze hariya hepfo nsanga haraho birunze nk'imyanda kandi ari bizima urumva si ngorane
uti
inayo kiro ni 70 kibirayi hari nubwo cyageze kuri 50 ariko i Kigali bakavuga ngo bashyizeho igiciro ku mafaranga 135 ariko inaha abacuruzi ntibayatanga kandi ntabwo waba ufite ikibazo cy'umwenda urimo ngo nirwo gutanga ibirayi ngo ure ko wagikemura
umwenda wavutse ute
umwenda uyuguza ugiye kugura ifumbire ndetse n'abakozi n'imbuto ubwo ukaguza amafaranga uzi ko n'usarura uzishyura
urimo nk'umwenda w'amafaranga angahe kugira ngo tubashe kumva ikibazo
njyewe ndimo umwenda w'amafaranga 200 ariko noneho mfite ibirayi banze ko njye yagute ko mbigurisha
none bizagenda bite kuko bidahunikwa
nyine uko bizagenda noneho kugira ngo bamfunge se si benshi si baba bafunga hano bajyanye ibirayi i Kigali bazajyana umurimo n'ibirayi bajyana
kujyana umurimo uravuga ko bazawuteza cyamunara
none nimba uri cyo kwishyura sinzi bazawuteza cyamunara
umaze igihe kingana icyo uhinga ku buryo wabura icyo kwishyura
njyewe navutse ndi umuhinzi ndi n'umworozi ariko noneho haba igihe ufashe amafaranga ukaguza uri gushaka imbuto n'ifumbire byo kugira ngo utere uri kumara mu cyumba
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenda
Muracyateze amatwi dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ibibazo biri mu gihingwa cy'ibirayi ni Eric bagira ubusi cyanika mu majyaruguru y'u Rwanda.
Noneho ikibazo dufite nuko twahinze kwezo twarejeje ibirayi mukanga ko tubigurisha. Ubwo se amafaranga aba warashemo ikiro cy'ifumbire nangahe? Ni 150. Imbuto ubu ngubu ni 130. Umuhinzi ni igihumbi kugira saa sita. Shiraho kubagara n'imiti noneho za detane. Nazino zicurusimba ubwo suri kumva ahubwo nareka bakazahajyana
niba nkumva neza nanone urambwira uti wowe ubwawe ufite hegitari 3 z'ibirayi wakwipakirira imodoka ukijyanira ikigaruka ukagurisha uko ushaka niko ubivuga
mubyemeye nabwo hari umwita ngo nabamama barabikora mukavuga ngo barimo babesha hejo bundi bari wafashe uyu mwana nyarazi banje ninde bamufungiye Gasana sibyo ari yajyanye se harwo ari yaguze yari yabyikure mu murimo ibyo rero muradushuka ahubwo mwebwe twagera iriya niba ari amafaranga mu mushaka ntabwo mbizi imodoka ngo mu 1500 kandi ku kilo 50 imodoka ikora tonenye ubwo uri kumva shiramo noneho na veristoma ubwo uri kumva ahubwo bageze n'iyo babwira ngo ibintu mwikuremo imodoka muzi dusubize nabwo baranga ngo kenzo batanze amafaranga
igihe kitangira ku banyeshuri kirageze bimeze bito muhinzi w'ibirayi ufite umwana agomba kwiga muri kaminuza wari bwigisha umwana bimeze
Umwana we aricaraje gupaka zibuganda nuko ninzira bazifunze. Naho none se amafaranga yo gutangira umwana azave kandi biremwa bifunze. Ubwo nuko kujya gupakaza akikira icyo kirake.
Niko bimeze
we. Uko ibintu bimeze umuntu nimba ibyo nkubwira afite nk'umwana uramubwira ati dore nta kintu mfite cyo kugura n'imirimo buzaraguye amafaranga yarabuze. Barakubwira ngo wowe nimba uri umwana wanje icara hariya turyana ibyo bimondi mu rugo nimba bishoboka no kubikura mu rugo mu murima nabwo hari kibi kibazo kamanza waje gusaba igipapuro ngo ngiye gukura kandi ari mu kwa uri kuje gukura uzabwira umwana uti icara hariya cyangwa wowe ushaka izindi nzira uje gupakaza nubwo bazifunze cyane ku ruhande ariko ukora iki ugereyo
ariko hari ibintu rimwe na rimwe bitumvikana wenda niba ari ukuba abadahinga bashobora kutumva n'abandi bantu kumva ngo umuntu yahinze ibirayi cyangwa se yahinze igihingwa runaka ariko kujya kugikura ni ngombwa ko ajya kwaka icyangombwa kimuha uburenganzira bwo gukura ibyo bintu ko bitumvikana
iryo tegeko ubundi ryatanzwe na minisitiri aravuga ngo kubera umuturage ngo yahinze ngo arigumba ari kurengana ari kumugurira kuri makeya bamuguraga kuri 60 nkuko nabikubwiye bati none rero icyo gukora reka tubavuganire babashire ku 140, 145 dutegereza abo bantu batwareje ngo ni ku 135 nabo turababura za modoka twe twimame bya bintu byo kubita ku mama uvuze uti ngenda byikurira ni modoka yanjye iruzura reka ngo uheverise mu bingereza Kigali ugasanga nabwo abigejeje mu nzira ngo bamuciye amafaranga
mwaraharengariye rero niba mbyumva neza
twaraharenganiye rwose
ni ngora nitagira kuza n'ubu aya masaha ubona ndi nakakoni hari umuntu warumbwiye ati mfite turahe hano hepfo muze kutureba twabona ifasi ariko kubora kubura icyemezo cyo kugira ngo abone uko abijyana aravuze ati ndasubitse ubwo nuko nzaba ndareba mbonye icyemezo ngo bitumye nayo mbwirirwa kandi nende n'icyo kurya n'icyo kunywa urumva ni ikibazo si ngorane ubwo zihari
hari icyo nakumbwira
kandi byane
icyo ni ikibazo kuki mu guhinga nta cyemezo muduha mu gusoroma ukatuwa ko icyemezo nukubera iki niba ari imisoro bakagombye gusoresha neza ariko ntabanze bavuga ngo icyemezo cy'ugira uje kugurisha ibyawe hari ubwo se umuntu aba yabyibye
noneho tuvane mu murima utujyane ku makusanyirizo y'ibirayi cyangwa se ayo makoperative mu bijyanamo ugereje y'ibirayi baguha amafaranga ngahe duha kuri kwibi
ikusanyirizo ryarahavuye ubu ngubu hariho koperative y'abahinzi nayo ni nk'agakingirizo koperative ntikora ejo bundi perezida wa koperative Damascene se yarafunzwe na nanga
arazira iki
azira yuko ari kure kurebere ngo bigire gute babijyane ku isoko nawe kandi nibuzamutse mu gitaragarije muri bubonane ngo yaguze ku giciro kitemewe ariko igiciro umuntu niba yikeneye ngo unjyanye ihene yanjye mu isoko kaba nisonzeye ngomba kwigurisha ku giciro nakugira abana baharare nawe niba nimfite umwenda runaka kuki muntegeka amafaranga ndugurisha ibirayi umwana wanjye ngate kuja kushuta icyo ni ikibazo cyo kurubwisanzure ku byacu
murasaba iki ubutegetsi mu rusange
ubutegetsi turabusaba kugira ngo bureke tugurishe nk'uko twagurishaga kera mbese kera tutaraka ibyemezo nta twagurishaga
niba mbyumva neza kubera uburyo ibirayi bibagoye se muzagiraho mubiveho muzabikomeza bizagenda bite
okay ibire n'ubundi tugiye kuzabireka duhinga ingano cyangwa uburo kubera yuko n'ubureko niko bizagenda
bagiye kuzabaha ibiciro
nabyo bazaduha ibiciro uzamutse urugura sanga uburo ari bwo winzwe cyane
kubera ndi kubona bwereruka
baziraninga Mwese ubwo mwebwe muri kubona mwatuyambaye iki mwe muratubesha ngo muri kugira abantu b'igiciro kirekire n'ibirayi biri kubona ubwo izo n'impuwe cyangwa ibirayi bino murabona mu birima mwebwe ni ukugira ngo batugure ku giciro kirekire reka tugurishe make ariko bivaho
ibirayi bitangira kuhera mu kwa 11 none muno turi gufata kwa kabiri kandi iyo mu kwa 11 byeze nyuma y'icyumweru birayibiho byabuze none bavuga ngo babirekere mu murima ngo bishaka igiciro none ukazasarura byabuze nanga se n'ugutera bwa kabiri kawe ugatera gapfuko kamubira 10 cyangwa 20 ku mugozi gumwe kandi wabizi ko icyumweru birayibiho byameze iyo bitabuze biramera
none nawe umva tari ngorane nawe ufite umurima washyize hanze ku buryo ushobora kuwuteza cyamunara
ahubwo nje nkaho nakavuye no muri yisi nuko nabuze amahoro kubera imyenda ntabwo ari ugukabya nubu nabuze nungura igisinde ngo nishyure mu muryango mfite mwene data urugero wasuwe n'imyenda hejuru yo kubura icyo kwishyura na nubu n'inzu iri kurarwaho n'abantu kugira ngo itagira uyigura urukumva ni ikibazo we yaruhunzemo yaragiye abana
ari hehe
sinzi iyo yagiye niba ari za Mutara niba ari Buganda sitwamenya yagiye ari nk'uturutse mbese ari mu gicuku ubundi tuzi agace yagiye hejuru y'imyenda kandi yari afite kugurisha neza ka gasinde nanga sitwatura yakishyura
yararimo amafaranga ngahe
nta munyigiciro kuko ni bukize ariko tuzi ko harimo hafi nka miliyoni
yahinze ibirayi bigeze aho ngaho
birabura agize ngagurishe n'akarima ke kabura kigura kubera ko bamuhinze warura kagura nawe byaheze mu mirima byabuze agaciro rukumva ni ngorane zabayo ubwo ari igendera urugara rutagutyo
urambwiye ngo hari abantu bari kurara iwe kugira ngo barebe ko ahari cyangwa se batagurishiwe ni bande bari kuhara
n'abanyamuryango
abanyamuryango bake
b'umudugudu wa Karisimbi
none wowe uri kumbwira ngo nawe ufite wabuze ukugurira agasinde nibyo byo
ntabwo nkubeshe ndimo 15,000 njyewe gusa ariko noneho nkaba nabuze uwangurira agasinde kugira ngo nyishyure gataza kwiyongera nkaba nk'uwo izo ngorane mfite
uwo muvandimwe wawe se muravugana bimeze bi
aho tuvugana wavugana nawe utaza aho arise
telefone zaraje ari
zaraje ariko ntiyakwemera kuvugana nawe kubera yuko wavuga ngo kumuranga hari umva rero ntaho tuvugana
uraho nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika nari nasuye abahinzi naha iburera kumva ibibazo bihari by'umwihariko ku gihingwa cy'ibirayi bimeze bite
igihingwa cy'ibirayi nyine twarahinze imbuto tuyiguze ku giciro kirekire none tumaje kubigura ku giciro kirekire byeze tubura isoko nayo makeya batubwiye ntibayaduhaye nayo menshi muri kuvuga ngo baduhe nayo ntibayaduhaye none se ubu nkuri imideni hari igihe umuntu aje guhinga akabwira umuntu ati nguza ifumbire nzakwishyura ibirayi byeze igihe cyagera byeze ukabura ububiha ibirayi ubu mu mazu hari kunuka byaraboze twabuzeho tubishyira ngo ntitwabone uwo kubigura nuru kujana ku igare ngo bari kumufata nese urabona atari ibihombo turi kugira
arumbwiye ngo igiciro kirekire abantu bakeneye kukimenya wagiye ugura
nyine igiciro kirekire kwebwe twahinze za kinigi na za peko twagiye tugura kuri 500,600,400 igiciro ntimwasizeho yena ati niba ari 100 turifate niba ari 50 tuyafate niba ari 20 tuyafate yose twarayabuze nese urumva atari ikibazo
ariko bari kubaha kuri 80
kuri 80 si urukuje kugurisha ari kuvuga ati reka batanyifatira nese ubwo urumva ari byo
oya leta yo nireke abacuruzi babe benshi
ngo birutwa na kanyanga kanyanga ngo urayishoboraga bagufata wenda bakagukatira amezi 3 nanga 2 bakiruka barakwirukaho ariko noneho ibirayi ibyo bari kugufatira no mu rugo iwawe ngo vaho utwereke umurimo wakuye urwariko zana amafaranga
ibirayi biba kanyanga muze
ni kanyanga
mbega kubera kubigurisha niyo mpamvu
basi ko muri nyarwanda ko bari kubijana bakabisha mu bigori akaba arimo abaryi bagurira mu matumba
umuntu agenda yububa mu bihingwa bye
mu bihingwa
n'ukuri
murasaba icyo ubutegetsi none ko kugira ngo kubo babizeho
twese twasaba leta nuko nk'utu tugura ifumbire ntawe leta ntiri kudushyiraho n'akababiri ariko none imyaka niyera baduburenganzira tugurisha imyaka yacu
bayigurisha abo bashaka niyo bahendwa ariko bayigurisha be kubafatira ibyemezo ngo ejo hazakura runaka ngo ejo bundi runaka kandi buri wese akeneye iki amafaranga n'ibibina biri kwishyuza abantu ko umugore umukobwa we murimo ibishyimbo nabuze icyo ngurisha kugira ngo mwishyure kandi ngo ujye mu nzara
ariko nk'ubu ngubu uri umunyamakuru katugutume pe
yego
ubishyire no kuri radiyo
abishyireho
leta niri kudupinagaza bakagombye kureka umuntu akigurishiriza kugira ngo ushobore umurimo ngo nagurishe imyaka yezemo
akigurishiriza ukabonye ariko ntibashyireho itegeko ryo kuvuga ngo mubigurishe ngo ishyirahamwe
none bavuze ngo
iryo shyirahamwe riba rishaka inyungu yabo ya leta
bavuze ngo baraduha ngo 125 niko ubu ngubu nta n'uwo bana yasaba ngo yaguhe
ariko kuyasinyira uri kuyasinyira ugiye gukura
uyasinyira gute
uyasinyira ko wehe ugurishije ishyirahamwe ibirayi ku 135 toni zinizi kugira bikuva impande noneho mukanya babagushinyishije bakaza kubikugurira kuri 70 nanga 80 nuko biri kugenda
murashavuye
turababaye nyi
cyane oya leta yo ni reke abacuruzi babe benshi nime kuvuga bati tubihashya none uwo muntu urukuje kumubwira uti none wampumwa nka zakuru ngo manje wandibumbi 30 ku myaka ya wihingi
naruswa zirimo
nyine
none none uri gukura si utamaje wabapfuri
nuko manje wa mama fara kugira ngo agushire ku raporo
bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nawe yatubwiye ko kuva leta yashyiraho amategeko yo kugurisha ibirayi byarengeye umuhinzi mu buryo bugaragara
ikintu kirimo cyambere uyu mwaka bejeje ibirayi byinshi cyane wenda umusaruro ujya hejuru kurusha uko wari usanzwe umeze icya kabiri umuntu nanone yavuga nuko kubera n'ibi geopolitics hari aho byajyaga bitakijya ngira ngo ahubwo iyo leta itaza kujyamo ngo irore kujera kino kibazo uyu munsi umuhinzi aba ameze nabi cyane so leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane ibyo wavugaga by'umuturage ushobora kuvuga ngo nibabimpera ubusa twebwe ntabwo ariko tubibona uwo muturage turamwegera tukamufasha ntibamuhera ubusa kuko yaravunitse ni nazo nshingano za leta zo kumuprotectinga kugira ngo adatangira ubusa aroho ibintu bye gusa ku busa tugomba kurora uko tumufasha mu buryo bwose arizo izi gahunda cyangwa efforts zirimo zikorera birimo birakurikirana ababeshya abaturage ababigerageje barafashwe hari abo mwagiye mubona kuko kiriya gihingwa cy'ibirayi cyagiye kibamo ibibazo bitandukanye by'abantu bariragamo bagahohotera abaturage nicyo gituma twinjiyemo so ababigaragayemo baba ari amakoperative baba ari abamami barafashwe hari abaciwe amande hari n'abagaragajwe ejo bundi mwabonye
hagati hari kwa ha mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera iyo utembeye ntubura kugenda ubona ahantu harunze ibirayi byaboze kubera kubura abaguzi
ndabona hano ni kuri ruhurura ubundi ni ruhurura itwara amazi ariko ndabona ni ruhurura mwujujemo wagira ngo ni kimoteri cy'ibirayi byaraboze biratuma urusazi ibirayi biva he
ibirayi bituruka mu bigega bigaturuka no muzi gahandi mago bakaza baza bakamera mu iruhurura kandi nawe amasaha uri kuyareba nabo biva mu mpande n'impande bakaza bakamera mu iruhurura mbe buryo bwo kugira bute kubera kugenda birabora niki byose bwo kubura ko n'imvura yabaye nyinshi namwe aya madepo yanyagaye akaba arimo biva mbe
ruva mu yandi magambo byabuze abaguzi
byabuze n'abaguzi bire byaraguye mu turi kugira ngo isoko bakabihondagura ni igihombo kabiza ko nawe ubure bakuna ari igihombo ni igihombo nawe urukura rwose ubu ntakunguka ni igihombo
aha niho ducumba iki kiganiro dusangira ijambo cyano ni dushimiye buri wese ku ruhare rwe mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika nari eh kabagira ubusa naho butaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego zinyuranye baganiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi aho muri mbibutse ko radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ijambo ryanyu rirakomeye kandi turi hagaciro kadasanzwe niyo mpamvu tubatumira mu biganiro byacu bya buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
ugiti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse